Black Market Records. Kenye ni maisha minionyesha, marafiki wamenilewesha, wasichana wakanionjesha, nasikia adi ex wangu sikizia na nyonyesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogopanga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogopanga sana ushe rati. Loaded the woofer, they tatted the guest, shorted the monkey, the longer the tail, the bigger the coin, the bigger the heart. Nairo komoka, the bigger the loans. Fast nikiamuka nikulipenda, ka breakfast kisha shindo na dipenda. Napenda akibabu tapenda, tasema akibabu tasema. I wish nipate Sabina, before nipate Joy. I wish nipate Gina, kasubari boy. Jenny dalitaka tukonye kitu wata enjoy. Alafona Nicole,
akiwe uli ni enjoy.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati, nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, nogo panga sana ushe rati.
Ay, squeeze uski Pamela, bado na meza. Ay, yuchi mbaka habu, hauna hela, ata kucheza. Ikinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alpinionesha tabu juu sherati nkampoteza. Usherati nkitu kubwa hika na hero wezi gno. Ama fisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wanaitanga bro. Wotha nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho, wana kutoka kikichogi. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini kiti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wakamposi kidogo.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Kama nzi yako ye ushinda kicheki status WhatsApp. Kamacho sana sana wow kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati meza inauma. Ulizani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati ye. Ne ushinda kwa kalokol Kilimani. Akikati wanabazenga na kitambi ye. Akipanua ndio apele kwe Dubai ye. Akibebu mse tuligrona yeye. Bile meshika naenda tuishi na yeye.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Viral baby.